ke le tsa dijo re bile le mathata ya bushakeng le ka gapane ke nnete e tla mathata a o ga ke bolela ga jalo a ra rolotsi ka go gapane batho ba tsentseng ba re supply ba sa supply le re gopela re gopetse di quotation ra adjudicator ba le tsi ba rena ba kgone go
go fopoletiwa fa basadi ba le sekete ba tlhokafala letsatsi le letsatsi ka mabaka a ka thibelwang a golagangwang le go ima ga mmogo le pelegi lefatshe ka bophara. Seno ke go ya ka mokomisinara wa mokgatlho wa ditšhaba kopano wa ditshwanelo tsa botho Navy Pillay. O bile seno kwa tlhatlhelelong ya segopotso sa Helen Kazira kwa University ya Pretoria. Pillay a re dintsho di le dipesente di le 99 di itemogela kwa dinageng tse di tlhabologang.
Since 2000, we've been working to define maternal mortality and morbidity as matters of human rights. In 2010, I presented a report to the Council on this topic, explaining that whether women live, die, or are disabled during childbirth is not a matter of public health alone. It is also a direct product of discrimination against women and denial of other human rights.
Mo maitekong a go samagana ka mokgwa o botoka le thologelo e kwa godimo ya bana kwa dikolong tsa kwa Gauteng batsadi kwa profenseng eo ba batla go simolola go kwadisetsa bana ba bone dithuto tsa ngwaga o tlang mo kgweding eno. Fa ngwaga ono o simolola profense e amogetse dikopo tse di thari di le 15. Ikwadiso e solofetse go simolola magareng ga kgwedi eno e tlhola malatsi a 27 le Phukwi a tlhola malatsi a 27. Dikgwedi di le tharo pele ga nako e tlwaelegileng. Mokhuduthamaga wa thuto Barbara Chrissy a re ba batla go fokotsa ikwadiso ya thari.
If you are thinking of moving